Yoko.
Yeah. Listen. Yeah.
We started from the bottom, now we're here.
Skiza, nilishaza madip kwa hii rap shit. Niko na madagis kadhaa wako baksi. Sinikute ka ujui mini nani. Very popular baba sijali. Tuko soba usize manakopa. Ni maprrrr. Tukio trust na drones brav. Wanna hate. They are only savior wanna hate. Chiki wanna come na energy. Wakidai malika nabi. Profiti kwa rap minabi. Chiki wanna come na energy. Wakidai malika nabi. Profiti kwa rap minabi. One formula, nilila molecular. Niko popular, sina mima gold digger. Na move bands, wanadhani mimi drug dealer. Ma GNC eribu hao dental formula. Tuna move very low key. Wakicheki sisi ndio matopi. Nilo show hii daro si machopi. Cheki wamejaza cyber wana print hizo copies. Neza cheki tu kwa mbulu, dhani cyber guru. Kumbe mi na move na mauru. Day one nilisare dema nito puru. Ananchucha vila ntoka kule buru. 24/7 niko new Bing records. Man, na achilia tu hizi records. One day zitazoza hadi other records. Neza uliza man deko. Cheki wana come na energy. Wakidai malika nabi. Profiti kwa rap minabi. Wana minabi. Cheki wana come na energy. Wakidai malika nabi. Profiti kwa rap minabi.